dachimsafi.com.
Ukirudi wacha mapenzi yasikukondeshe, mwanadori lide niache kupenda, mwanadori lide. Ukirudi wacha mapenzi yasikukondeshe, mwanadori lide niache kupenda, mwanadori lide.
Pacheco Minuto.
Basi niache. Unanipenda nikiwa na hela, mapenzi gani bora niwe bachela? Kumbe unanipenda nikiwa na hela, mapenzi gani bora niwe bachela?
Unataka nikupe keshi, kwani vipi unaniusia visa? Nimeshazoea ya kwetu, kumbe haya ndo mapenzi ya da. Kuringa unaringa sana we dada, kama ujasa haya mapenzi ya bongo nye mwenzenu shakata. Eti unaringisha dori 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 Samuela, unachoringia wewe mwenzako shapewa. Dori dori dori, hebu niache, 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 niache.
So come as a vessel, check like a jitty. Lona Pebu, not a canto hit, and I'm a choker my pens, can I go saliti?
Minasugu, your pendo, sitaki kero. Vurugu, na scandal, nika tu poise. Minasugu, your pendo, sitaki kero. Vurugu, na scandal, nika tu poise. Hakumbe mapenzi si kitu cha kuchezea, vurugu siwezi ukampotezea. Mapenzi si kitu cha kuchezea, vurugu siwezi unampotezea.
Kumbe unanipenda nikiwa na hela, mapenzi gani bora niwe bachela? Kumbe unanipenda
Chimsafi.com.